Mootummaa lafa alaa biyya alaa agartee biyya faranjii pireezidentii hedduu gadhufuu jiru. Kan pireezidentii keenya dhufuun abbo kiyya warkanaatti aadaatan keessa dhabuun feenu waan kan diqqoo ol nuu isaa nuu jedhan abbo kiyya hojii pireezidentii Raashiyaan ni dhufa isin jedhe olinisitani. Yoo pireezidentii keenya an dhufuu fedha ol naa isa jedhe olinisani abbo kiyya. Iveentiin tun akka nu qarceeniniti diqqooniti iveentiin tun akka malee guddoo waan aadaa agarsiisanii aadaa gos cufa tamarsabeet kaawunti kee qubatu abbo kiyyaa isaan dhiyeessin gos 14 taaree namma gam taaree 14 15 16 18 kan 14 15 16 August abbo kiyyaa ammata waan asii 7 nu duraataf. In dhabina abbo kiyyaa yaa san dhiyeessine warri gara qophooftanii sila dhufuu feetanillee dhiifamni san gaafanna agasir qophaa'amu 7 qabdan kan qophooftan nuu dhiyaadhaa san hin jenne. Thank you very much. Gosti cufin dhuftaa abbooyyaa.